nivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura atinye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho 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 ye
Umunyarwanda uburyo bwose bushobora gutuma yabaho kari agatsiko nakaje kaje kumara abanyarwanda kari agatsiko nakaje kaje kugira ngo karimbure umunyarwanda ngubwo rero ubutegetsi buri mu Rwanda ngubwo ubutegetsi bugejeje umunyarwanda kubuce ngubwo ubutegetsi bugiye kuzarimbura abanyarwanda muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage turi bwibande ku ngingo z'ingenzi arizo ugitegura akanakibagezaho ariwe bwana Kabagema Edouard agiye kubabwira reka rero nekwizimba amagambo mu ijambo bwana Kabagema ijambo ni ryawe niba udukurikiye
urakoze Chantal ndagushuhuje ngasuhuza na Serge na mufatanye kuwanga bibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose bakurikira radio itahuka kunda radio itahuka kandi bakura n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko turabashuhuje ngasuhuza kandi n'abayoboke bacu bihuronya bibona birumvikana aho bari hose ku isi n'abandi bayoboke bandi mashaka aharanira demokarasi n'abantu muri societe civile aho bari hose turabashuhuje uyu munsi rero ntabwo dufite ikiganiro kirekire dufite ikiganiro kigufi urebye n'ingingo ebyiri ariko zi urebye zifatanye zifite isano turareba turasa nkaho dusubira mu ngingo yacu twaganiriye ubushize biriya biragana hehe ibibazo biri hariya muri karakarere biragana hehe mwabonye ko hari inkuru ngo banditse bavuga ngo Museveni ngo arashinjwa gushaka kujya gusahura Kongo kubera ya mihanda ashaka kujya guharura muri Kongo kugira ngo abashe gucuruzanya na Kongo ubwo rero ngo harimo abantu batamukunda barimo kuvuga ngo yabashe ngo arashaka kujya gusahura Kongo ariko iyo nkuru bayisibye ubwo bigaragara yuko basanze bibeshye ibyo bintu bari bagiye kwandika nta gaciro bifite noneho rero turareba ibintu biragana hehe dukurikije wenda mu buryo bw'ubucuruzi mu buryo bw'uhahirane muri karere tukareba diplomasi y'u Rwanda uko ihagaze mu karere dukurikije nyine ibyo twavuze mu cyumweru gishize cy'uko Museveni ashaka ku exporta ko zibicuruzwa mu Burundi atabinyujije mu Rwanda ahubwo akabinyuza muri Tanzania inzira ndende cyane ubundi akiharurira imihanda ijya muri Kongo kugira ngo abashe gucuruzanya na Kongo u Rwanda rugasa nk'aho baruzengurutse umuntu yabita ko ari intambara y'ubucuruzi cyangwa se ari kwizora u Rwanda kugira ngo ruvire aho ngaho kurushyira ku ruhande ariko noneho indi ngingo ya kabiri yiyongereyeho muri iyi minsi ni iki kibazo cy'uko Kagame nyine yahakanye ubwicanyi bwakorewe muri mu burasirazuba bwa Kongo akaba ari ikibazo gikomeye cyane nabyo ni ikibazo kigiye kwiyongera mu bindi abantu bari bakimucira kari urutega ni Kongo Kongo yari kimucira kari urutega muri kari karere mbibutse ko mwibuke ko igihe Kagame yari perezida wa umuryango w'ubumwe bwa Afurika New African cyangwa South African Union mwibuka ko yatumije inama hariya i Kigali abaperezida bandi bakure bakaza baza Nigeria iyo bakaza ariko bari bose baturanye n'u Rwanda nta n'umwe wahakandagiye ikindi mwakwibuka mwibuke ejo bundi ya nama ya CHOGM yabaye hari inkuru yasohotse muri The East African nyamako yitwa The East African noneho n'igihe ariko birakorana nyine bakorana n'igihe komu nabo barongera bashyira mu Kinyarwanda bavuga ngo impamvu ngo zikomeye zatumye iriya nama itaba bavuga ngo iriya nama ya Kagame ya y'umuryango wa Commonwealth yagomba kuba mu kwa gatandatu ngo yari abantu bari biteguye kuzamo ba perezida ibihugu bigeze kuri 50 bingahe ariko abantu ngo bari biteguye kuzamo n'aba perezida batanu gusa murumva ko iki harimo boycott kandi muri aba perezida batanu bavuga ntabwo nizera ko Museveni arimo sinivera ntabwo ngiye ntabwo mbizi ariko ndakeka ko niba umuntu ataraje mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yaberaga i Kigali sinzi ntabwo nizera ko yari kuza ya Commonwealth yaberaga i Kigali urumva ko ibyo byose mubari kuza ntabwo bari abihugu duturanye barimo kubera ko n'ubundi batweretse ko badashaka kujya mu Rwanda igihe batashatse kujya mu Rwanda igihe inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yaberaga i Kigali yatumijwe na Kagame yari perezida wayo bo urumva ko ni cya kibazo cya Kongo ni kibazo gishyashya kiyongereye ku bindi bibazo bikomeye noneho tukibaza tuti ko u Rwanda igihugu kibeshwaho no gucuruzanya n'abaturanyi kugira ngo ubukungu buminge abantu bagira ibyo bakora babashe kubicuruza mu bihugu by'abaturanyi kandi uriya muryango wa African Union nkuko mubizi hari ibintu byinshi wari wiyemeje gukora gutunga ngo passport imwe gutunga gukoresha ifaranga rimwe gutembera abantu bakajya kwiga mu bihugu byose uko bashaka bakabakorayo abantu bakabacururizayo abantu bakajya kwivurizayo ibyo bintu byose turibaza niba muri diplomasi ya Kagame kubera makosa Kagame yakora muri kariya karere niba ibyo bintu bitarabaye inzozi byose donc turebirebe mu buryo bwa diplomasi turebe mu buryo bwa politiki ariko turebe no mu buryo bw'ubukungu iriya diplomasi ya Kagame imeze kuriya eski irazamura umunyarwanda irazamura umucuruzi wo mu Rwanda umuntu ukorera mu Rwanda ukeneye kuba yacuruza ibintu bye mu karere birabira muzamura umucuruzi wo mu Rwanda iriya diplomasi ya Kagame iramuzamura arayungukiramo umucuruzi ukeneye n'umuhinzi umuntu wese n'umuhinzi n'umucuruzi n'umuntu wese n'umuntu waka kazi w'umunyeshuri wize ushaka ushobora gukenera kujya gukora mu bihugu bindi bituranye n'u Rwanda eske abo bantu babiprofitiramo mbibutse ko muri covid 19 twabonye inkuru nyinshi aho twabonaga mu Rwanda abantu bafite bakoraga business yo gucuruza yo gukorora ingurube noneho kubera covid 19 noneho bakavuga ngo babuze inyama zabo ngo zabuze isoko abandi ngo bitunguru byabuze isoko abandi ngo umuceri wabuze isoko ngo amashuri yarafunze ukibaza uti ko East African Community ifite abaturage miliyoni 150 umuceri uhingwa mu Rwanda ubura isoko gute ibitunguru bihingwa mu Rwanda bigura isoko gute izo ngurube bavuga zibura isoko gute tout simplement ni ukubera ko diplomasi yarapfuye Kagame bamuhaye akato na kano kwimfunganwa wabonye ko ngo ari no kubaka ngo amavuriro ku mupaka kugira ngo abaturage batinyagambura ngo bajye kwivuza handi urero ko abaturage mu Rwanda babo imfunganwa ariko birica business rwose bizatuma abanyarwanda bakena kandi biraganisha u Rwanda ahantu habi ubu rero ikiza mbona nuko igotura reka ndekera aho ngaho ngo muri make mbabwiye ibyo nta yindi ngingo dufite niyo ngiyo reka mbanze mbahe abo dufatanye ikiganiro babasuhuze reka mpere kuri Mbaduku urahari
ndahari Edouard Kabagema
ubu ndakumva n'abasuhuza batwumva Mbaduku
urakoze niwe baza gusuhuza wowe muyobozi wacu udutegura n'iki kiganiro ukanakiyobora nkaramutsa Madame Chantal nkaramutsa na Serge Ndayizeye komiseri wa communication hanyuma nkaramutsa nabo turahurira mu kiganiro bavandimwe bacu hanyuma nkaramutsa n'abandi bose baduteze amatwi aho bari hose baba mu Rwanda baba hanze y'u Rwanda ku isi yose baba bari muri RNC baba batarimo bose ndabaramutsa ngo bagire ikiganiro cyiza urakoze
cyane reka njye kwa Rukundo uratwumva
ndakumva Edouard uranyumva
wiye turakumva Rukundo waza muri juri gatoya ariko turakumva abo wasuza batwumva turakugaruka mu kanya
ya urakoze cyane reka nanjye ngusuhuze nsuhuze n'abandi bari kuri technique ubwo ndavuga Chantal na Serge ndasuhuza kandi abanyarwanda badukurikiye ndetse by'umwihariko n'abayoboke bacu badukurikiye kuri murongo kanasuhuza abo turibuze gufatanya nizera ko ikiganiro kibugende neza murakoze
urakoze reka njye kwa Mushimiye uratwumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wewe turakumva wasuhuza batwumva nawe
okay urakoze cyane reka mbanze ngusuhuze nsuhuze na Rukundo na Mbaduko na Chantal Nyange nsuhuze na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose turi bufatanye muri iki kiganiro ndasuhuza kandi abakunzi baraditahuka muri rusange n'abanyamuryango ba RNC aho bari hose kandi ngira ngo mbifurize n'ibihe byiza ndizera ko turagira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze reka ndebe Laura uratwumva
ndabumva uranyumva
wi turakumva Laura wasuza batwumva
mukomere bwana Kabagema murakoze kunyakira muri iki kiganiro nsuza na Chantal na Serge gasuza bakamarade Rukundo gasuza Mbaduko na Jean Pierre iburiye muri iki kiganiro n'abandi bashobora kuzamo tuzana n'aba bantu b'umuryango wacu wa RNC ko nifuza ko twagira ikiganiro kiza mu rakoze.
Urakoze, dufite n'undi mushyitsi witwa Modeste. Modeste, uratwumva?
Ndakumva Edouard, mwanyumva?
Uyu turakumva Modeste, ikaze mu kiganiro cyacu muri groupe yacu, ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage. Turakwakiriye cyane, uje mu bawe, ubwo nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva. Turi buguha ijambo buhoro buhoro uko ikiganiro gikomeza. Ijambo ni ryawe Modeste, wasuhuza abatwumva.
Murakoze cyane Edouard. Ndabanza ngushimire cyane kuri iki kiganiro, nshimire n'abandi bose batanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Nshimire kandi na Chantal na Serge tubanze kubyuma. Mboneho kandi n'umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose batwumva, cyane cyane urubyiruko. Ubwo turakomeza tuganire. Murakoze.
Urakoze. Nk'uko nababwiye rero, uyu munsi dufite ingingo imwe gusa. Ntabwo donc ni biro baratworohera, ndagira ngo manze mpaye ijambo Rukundo. Nta ubusize twaramucikanywe, hari ingingo atari yabashije kudusesengurira kutuganiraho. Ndagira ngo mpe ijambo Rukundo rwose, afate umwanya wose ashaka. Yego dufite amasaha abiri, ariko rwose afate umwanya uhagije abisesengure ibi bintu, abihuze mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu. U Rwanda ruri kugana he n'iriya diplomasi ya Kagame? Noneho narangiza Rukundo, namwe muravuga mushatse mwagira icyo mubaza, ariko mwataga n'ibitekerezo byanyu. Reka abari we duheraho, kubera ko ubushize yaracikanywe agenda atatanze ikiganiro ku ngingo twari twaproposje ubushize. Noneho reka abari we duheraho. Rukundo, ijambo ni ryawe.
Ya, urakoze cyane Edouard, n'abandi barakoze kuba banyemereye ko mbanza. Ntabwo ndi bubatambire cyane, kuko n'ubundi ndabizi ko namwe muri hano kugira ngo muzi icyo muvuga. So ndagerageza kubareza nawe nkoresha umwanya tekereza ko utera uburambirane cyane. Ya, ubwo rero nk'uko wabivuze, reka nsubire inyuma gato kuri kiriya kintu, cyane cyane kiriya kintu wavuze kijyana na ntuza iriya kominote nyine duhuriyemo yo muri Greatrex, iriya duhuriyemo na Tanzania, tukayihuramo n'Abarundi, na Uganda, Kenya ndetse na South Sudan. Buriya nidusubira inyuma gato tukareba iki kibazo uko cyatangiye n'uburyo cyagiye gikura, wenda biratuma twumva impamvu uyu munsi turimo tuvuga ikibazo dufite uyu munsi, ikibazo cyo kuvuga ngo kuki Ubugande ndetse n'u Burundi guhitamo gushaka ubundi buryo bwakora butanyuze mu Rwanda. Icya mbere ntekereza dushobora kumvikanaho cyane ni uko Kagame n'ubuyobozi abereye ku isonga bujya gufata uyu mwanzuro, icya mbere batekerezaga ni uko Abagande aribo bazahomba. Kandi uko ni ukuri, buriya mu bijyanye na business Abagande hari amafaranga menshi binjizaga aturutse ku isoko bari bafite mu Rwanda. Abakabiri bagomba guhomba ni Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda benshi bahahira muri Uganda. Noneho hakaba n'ikindi kibazo yuko buriya u Rwanda hari uburyo rukonekise kuri Uganda, ku buryo bujyanye n'umuco, uburyo buri economic ndetse n'uburyo buri politiki, ku buryo kubisiba bigoye cyane. So icyo kintu cya connection zose zisa nk'aho zipfundikanyije, hari uburyo u Rwanda rwatekereza ko ruzabigiramo ikintu cyabita twakwita benefit, hari inyungu bazabigiramo. Inyungu ya mbere batekerezaga, icya mbere buriya ni inyungu ya politiki n'ubujyanye n'ibijyanye no gukonsolidatinga ubutegetsi, donc kubasha kugumana buriya butegetsi mu gihe kirekire. Kuko urebye wenda usubiye inyuma, mbere yuko uriya mupaka ufungwa, hari ibirego byari bihari barega ibihugu byose byo mu karere ureze, byo kuvuga ko ngo bafasha abantu barwanya ubutegetsi, ariko cyane cyane bakaba barahungabanyijwe n'uko babikeka ko bikorerwa no muri Uganda, n'ubwo nta n'ibimenyetso bigeze batanga ngo bigaragare ko ari byo koko, ariko byagaragara icyo kibazo gihari. Gufungura uriya mupaka rero, icya mbere bari biteze ni uko Ubugande buzahomba, therefore n'ubuhomba buzaca bugufi bukore ibyo u Rwanda rubasaba ko bakora, ubwo ni ukuba gufata inzirakarengane ziri hariya zahungiye mu cyaha gihugu bakazifunga bazirega ibinyoma yuko zaba zifite imigambi yo guhungabanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Icya kabiri batekereza ko nibidakunda bazaba nanone bungutse kuko bazaba babujije abanyarwanda kujya mu kiriya gihugu, kuko kuba abanyarwanda bashobora kwinyagambura bakajya muri Uganda bisa nk'aho ari alternative ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bubi bwo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abonye bimunaniye akaba ashobora kujya muri Uganda mu by'ukuri afata akarago cyangwa se agafata ibyangushe akambuka. Ubwo rero babonaga ari uburyo bworoshye bundi bagiye gukoresha kugira ngo u Rwanda barudadire, abanyarwanda bashyire ku mukazo, therefore bakoresha ibyo bashaka. Icya gatatu ni uko hari iki kintu kiriho cyo gutekereza ko abagande hari uburyo b'influencinga ubutegetsi bw'u Rwanda, kubera ko nyine harimo zira connection za politiki, ni ukuvuga abantu bakuriye hariya muri Uganda ubungubu bakaba bafite imyanya ikomeye se mu gihugu, cyangwa se hari serivisi zindi bakoreramo zigiraho zihura na sekirite ya kiriya gihugu, ku buryo batekerezaga ko kuba katinga kuri Uganda nabyo bazabigiramo inyungu. Ariko rero nyine nk'uko twese tubibona siko byagenze. Icya mbere ni uko ku bijyanye na ekonomi abagande babashije kubyikuramo, ariko nta nubwo wenda ngira ngo wenda ekambana niwe ujya uvuga ati bariya abantu ntabwo babitekerezaho cyane mbere y'uko bakora ibintu. Iyo babireba n'ubundi bakareba akarere bakabona ko u Rwanda rugize na miliyoni 12 kandi rugoswe n'ibihugu binini mu by'ukuri mu buryo bwo gukora business, twavuga ko ari big market, ari isoko rinini kurusha iryo mu Rwanda, wenda bagombye ko baratekereza ko nabyo bishoboka, ariko ibyo ntibabitekereje. So icyo ni kimwe mu bisubizo Uganda irimo itanga cy'uko akicyo u Rwanda rwari ikibazo ntabwo rwari igisubizo, kuko kuba bafite isoko rya miliyoni 12 byababujije access kuri ziriya miliyoni zindi ziri muri Congo, cyangwa se bisa nk'aho bibarangaje. Icyo ni kimwe mu gisubizo barimo bashaka gusubiza, niyo mpamvu bubaka uriya muhanda ugomba kujya Beni. Icyo ngicyo kiza kigasubiza n'ibindi bibazo bijyanye n'umutekano muke ukururwa n'u Rwanda, kuko kuba bari kubaka umuhanda bubaha n'uburenganzira bwo kuwurinda, ni investment z'igihugu bagomba kuzirinda, bisobanura ko bagomba koherezayo n'ingabo zizamenya iby'abakozi b'uwo muhanda, ndetse mu yandi magambo ingabo zigomba kurinda umutekano, kuko niba bemvesitiye saba bagomba kumekinga shuwa ko investment zabo zitangiritse. Ibyo rero nabyo bigomba guhangayikisha u Rwanda, kubera ko buriya abakurikiranye neza uko byagiye bikorwa cyane cyane mu kiriya gihugu cya Centrafrique, u Rwanda ntabwo rwoherereje ingabo gusa kubera ko rwashaka kugira ngo ruhindure ibintu neza, harimo ibintu byinshi cyane, harimo ibibazo bijyanye n'umutekano hakabamo na politiki, ariko cyane cyane abakurikiye basanga ko hari connection iri hagati y'abariya abantu barwanya ubutegetsi ndetse n'ibihugu byo mu karere bimwe na bimwe atari ngombwa ko mbivuga amazina. Therefore bikaba ngombwa ko u Rwanda rwashyizeho imbaraga kuko batekereza ko bashobora kwagirira ikibazo. Iriya turufu rero barayikoresha kandi bakora kubera ko bari bafite impamvu zifatika zo kohereza abasirikari. Noneho muri uko kohereza abasirikari basa nk'aho bishe bakemuye ibibazo bibiri, ariko mu by'ukuri bafite urwitwazo rumwe rwo kohereza ingabo zishakira umutekano Centrafrique, ariko byari birenze ibyo ngibyo, niyo mpamvu hagiye volume nini y'ingabo zahagiye. Ibihugu byo mu karere nabyo bigomba kubona uburyo byiproteja muri situation. Iriya ni imwe muri situation iba perimeta kwiproteja, bakagenda bohereza ingabo hariya zizakora ibintu byinshi, umubare uzajyayo nta n'umwe ushobora kuwukontorora kubera ko ni investment zabo kandi bafitanye cooperation na kiriya gihugu. Noneho ugasubira kuri uriya muhanda uzanyura muri Tanzania ujya i Burundi, nawo ni ikindi gisubizo, ndetse ni igisubizo gikaze cyane ntekereza ko Abarundi bakwishimira, kubera ko ntabwo uriya muhanda uzakoreshwa gusa ku buhahirane n'u Burundi na Uganda, uriya muhanda ni uburyo uzabafasha mu bijyanye n'uburyo bakoranaga na Tanzania n'ubundi, n'ubwo basanzwe bafitanye imikoranire myiza, ariko uriya muhanda kuwunyuza muri Tanzania certainly Tanzania izabyishimira, Abarundi barabyishimiye, ikibazo gisigara ari cy'urwana nk'ubusanzwe. Ubwo rero muri rusange umuntu ushaka wabirebera mu kintu kimwe na kiriya kintu turi kubona uyu munsi, wenda kuba yekije vare katubyegeranya hamwe none umuntu ngo cyavuga kugira ngo tuzakurambirana. Ikibazo cya Kongo ugiye kukireba ni kirekire. Ni ikibazo kirekire ukireba inyuma gato wareba ukareba imikoranire hagati ya guverinoma y'u Rwanda iriho ubu ngubu yowe na Kagame ukabirebera kuri ba Joseph ukareba ubutegetsi bwe uko bwavuyeho ubwo ndavuga Joseph Kabila ukareba uko bwavuyeho ndetse n'uburyo bari babanye batangiye buriya babanye neza bitaro kubana neza wenda kubera ko babishaka mu by'ukuri kubera ko bafite pressure y'uko nta kundi kuntu babigenza buriya hari ukuntu abantu bashobora kuba batekereza ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwari bwiza cyangwa se bwabanye neza n'ubutegetsi bwa FPR ntabwo ari byo buriya abantu buriya babanye neza kubera pressure ko pressure yagiye igabanuka niko bagiye mu by'ukuri bipakurura ibintu byose bagira aho bahuriye na FPR ku buryo ntekereza ko no kuba Kabila yaravuyeho hariya FPR ifitemo uruhare runini cyane kuko ntabwo bamushakaga ibyabaye rero nubwo abantu bashobora kubibona nk'ibitandukanye n'ibyabaye kuri Tshisekedi ntabwo bitandukanye cyane Tshisekedi nawe yagiye kuri pressure yagiye afite pressure kubera ko cyane we nta nubwo yari afite popularity cyane bisa nk'aho hari ikintu cyabayeho cyo kumvikana yuko ajyaho noneho kongera kuri icyo gihe u Rwanda nirwo rwari ruyoboye African Union mu cyuko rwari rufite ijambo hagiye iyo pressure yo kuvuga ngo bazamufasha gusobanura ibintu bazamufasha kwiyubaka bazamufasha muri diplomasi bamusezeranya ibintu biriya ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye uriya nawe ajyaho aravuga ati you know what nzabafasha n'ibyo mushoboye aragenda abagaburiye impunzi z'abanyarwanda zihari abari icyareka sinakubwira abandi zirafata zijyana Kigali nabo bati twabonye abantu benshi kwa dushobora gukorana nabo badukemura ikibazo ariko nanone abantu wenda bashobora kuba babizi ukundi ariko buriya Tshisekedi na ubwe ntabwo akura neza na Kagame Tshisekedi na ubwe abonye uburyo amwikiza nta nubwo we yatekereza ko buke yabikora midnight ijoro ritararangira ni ibintu wenda abantu batajya bashaka gukurikira neza Tshisekedi ntabwo ashaka kwira umubano wari wese na Kagame kubera ko aramuzi abantu bakorana nabo nubwo hari ukuntu abantu bashaka kubitiranya basanzwe bamuzi icyana kwereka yuko amuzi ni uko mwewe ubwo ndavuga nyine abo turi kumwe mu kiganiro ndetse n'abadukurikiye turebye amateka y'u Rwanda umuntu wese ushwanye na guverinoma runaka agakundana na guverinoma iri ku butegetsi mu Rwanda buri gihe hazamo ikintu cyo kubatesha ngo ntuvugane na runaka ntukorane na Museveni ntukorane na runaka ibyo bintu byaramunaniye byananiye donc ni ukuvuga ngo Kagame byaramugoye kugira ngo atandukanye Tshisekedi na Museveni ntabwo ari kubera ko atabishatse yaragerageje biranga impamvu ni uko Tshisekedi afite briefing zihagije yuko nabikora nyine ubutegetsi bwe buzabwanarangiye so icyo kintu arakizi ikindi ni uko ku bijyanye n'imbaraga mu karere Kagame ntabwo gifite imbaraga birazwi biragaragara bucya mu gitondo wenda abantu bakamubona hariya acinye inkoro bakagira ngo hari ngo n'imbaraga zira ntabwo n'imbaraga zira ni intege nke n'ibyo abantu bazagenda babona umunsi ku wundi ubwo rero ni uko ikibazo kimeze muri rusange ariko noneho nikikwereka image nyayo muri diplomasi abantu benshi barabizi muri diplomasi kugira ngo umuperezida avuguruze undi ku buryo direct ni ikintu gikomeye cyane nk'uko nubona igihugu cyashyize amatangazo hanze nk'ibi mujya mubona UK yicara ikavuga iti tuvuga ibi u Rwanda rugomba guhindura ibindi mukabona babyanditse ni message ikomeye cyane yuko bagerageje channels za diplomasi zikanga bakaba bishyize in public ibyo inshuro nyinshi biba biganisha muri step yo kuba bashobora gufata ibihano cyangwa se gufata izindi ngingo zikomeye na biriya bintu biba byabaye hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame ni imaje igaragaza ko actually babanaga n'ubundi batumvikana babanaga kuri bya n'ibyangirente ariko mu by'ukuri ntabwo bumvikana ntabwo nk'abaperezida ntabwo hari icyizere hagati y'abo bombi ni uko nyine situation bagiyemo cyane cyane ubwo ndavuga Tshisekedi yibonye ahantu nta shuwa fite ubwo rero ba ahita muvuguruza ariko wende umuntu asubiye inyuma gato cyane deka turebe wenda ikintu kiba kinagaragaza ko hari ikibazo kinini noneho wenda ndavuga nihuse na none ku ngaruka ntekerezo zifite ku banyarwanda muri rusange icya mbere cyagaragaye mu bira bintu Kagame yavuze kuri Congo ni ikibazo ubwe afitanye na community international iki kintu ntabwo abantu bajya bagiha agakira ariko ni ikintu kinini cyane ntekereza ko na opposition nyarwanda yari kwiye kucyitondera kubera ko ni ikintu sinzi ko babonye umwanya wo kucyanariza neza ariko ni ikintu kigoye FPR ku buryo iki kintu gishobora no kuzayikuraho ubwayo nubwo nanjye ubwanjye nk'umuntu mfite impungenge y'uko ahubwo opposition yo iri kumufasha actually kwiyubaka ariko Kagame nk'umuntu cyangwa se nk'umuyobozi wa guverinoma afite ikibazo gikomeye cyane na community international ku buryo kubesha byatangiye kumugora iki kibazo cya genocide yabaye mu Rwanda n'umureba neza muzabona hari ibihugu bye byanga rwose kuvuga ko ari genocide yakorewe abatutsi abantu hariye bagira ngo hari ngo mu buryo bwa politiki ni pari hazard cyangwa ni mikino ibi ntabwo ari mikino iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeye FPR kuko azi impamvu yashatse ko izina rihindurwa ikitwa genocide yakorewe abatutsi no kugira ngo ryitwe genocide y'abanyarwanda azi icyo abishakamo azi icyo ashaka kubikuramo n'ibi bihugu bikomeye muzera abantu banze kubikoresha n'ibi bihugu bikomeye ni nayo mpamvu uzabona gucinya inkoro bitangiye kumworohera mbere y'igihugu nka France igihugu yari yaratangiye asuzugura igihugu yaravuze ko n'abajyayo mu by'ukuri bagiye kwifotoza ko nta kindi bakurayo ariko cyatangiye kumworohera kubera ko ntabwo afite amahitamo so icyo ni ikintu abantu bagomba kunoticinga ariko nka opposition ikintu igomba kwitondera no guha imbaraga Kagame yo kubasha gukora ibyamunanije noneho ikindi abantu bari bakwikureba ni uburyo Kagame w'ubwe atangiye kugwa mu mitego nyine kubera ko afite intege nke kuba Kagame yagiye mu Bufaransa bakamuha ibibazo mu by'ukuri ngiye nabonaga bisa nk'aho mu banyamakuru bombi uko nababonaga wabonaga ari umunyamakuru usa nk'aho wari witeguye kumworohereza ariko ukabona hari undi usa nk'aho atarafite iryo sirini bajya rihari so bigaragara ko Kagame niba yanarakoze lobbying yo gusaba ko umuntu bazamutegurira umuntu bamuteze umutego bakamuha umunyamakuru wa kabiri kuko muzambwira murebe ya interview muzabona ko Kagame yaguye mu mitego mu gusubiza biriya bibazo noneho icya gatatu umuntu yarebamo ni ukuvuga ngo niba atangiye kugwa mu ntuza muri iyi mitego twita ko twe ari imitego objective ni iyihe ibi bintu birimo biragana he cyangwa se tubirebye mu buryo bugufi cyane ingaruka ibi bintu bishobora kugira ni izihe ku butegetsi bwa FPR iya mbere igaragara niba ibintu bidahindutse nk'uko Edward wabivuze hari ikibazo muri diplomasi y'u Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane ku buryo no kugisesengura ubwacyo bigoye kuko ni ikibazo kinini cyane aho igihugu gitangiye kujya mu bintu bimeze ngira ngo n'umutwe w'abariboriyo akicara ufite ubuyobozi bwiza ntabwo wakora biriya kuko ntabwo byakwemerwa ejo mundi twabonye umuvugizi wa guverinoma agenda akavuga ibintu bigasohoka hanze agatangira kutubwira ngo ibi bivuga ibi utangiye kuvuga ngo ibi bivuga ibi nk'aho utangiye kwikinisha ntabwo abantu baba bazi icyongereza abantu baba bazi ubwo rurimi nawe uri gukoresha abantu baba bumvise ibyo bavuze ntabwo ushobora kwicara ngo utangire kuvuga ngo ibi bivuze ibi ibi bivuze ibi n'ibyo wavuze ntaho bihuriye ariko ingaruka bigira ibi bivuze ibi ni uko haba hari abantu inshuro nyinshi bagufashe gutegura n'ibyo bintu cyangwa se abantu bakora za lobby iyo utangiye kuvuga ngo ibi bivuze ibi kandi wowe wabyivugiye business zose zitangiye kwanga muri diplomasi ubu utangiye kubashyira kuri ntuza kuri spotlight ku buryo bagomba kwisobanura cyangwa bakabivamo so biragoye biramugoye cyane muri diplomasi ubwo ndi kubivuga mu rwego runini icya kabiri ni uko nyine niba afite ikibazo muri community international ubwo ni ukuvuga ko diplomasi wo niveau international yamunaniye niba yaramunaniye rero agashwana akaba afite ikibazo n'ibihugu bivuga icyongereza ukabona atangiye gukandurira mwa biriya bivuga igifaransa akagenda agapfukama nk'uko mwabonye apfukamye kuriya ntacyo bifasha kuko abakurikira neza mu buryo bwo muri Afurika uburyo ibihugu bikora byo byo muri Okusida nuko iyo wahageze bakaba kompeta n'abarusiya bakaba kompeta n'abashinwa niba ubwongereza bwagezeho imbere bagasanga aribwo bwatangiye dosiye ntabwo bazagenda ngo bavuguruse baragenda bakababwira bati you know what iyi dosiye dushakamo iki ngiki dushakamo kiriya dushakamo niki bivuga ko u Rwanda ubu ngubu rukwikurura kuri France ariko ntabwo inyungu ari nyinshi kuko ntabwo ruzabana na France ngo turi kubana n'abongereza cyangwa abanyamerika cyangwa se abandi bantu nyine bakorana nabo ndumva ni ukuvuga ko abafaransa ubu ni intumwa z'ibihugu byo muri Okusida uko bizagenda kose niba afite ikibazo n'abanyamerika cyangwa n'abongereza ntabwo ikibazo kizakemukira mu Bufaransa icyo ni ikibazo kimwe ikibazo noneho kijyanye n'akarere diplomasi y'akarere yo ngira ngo nta n'ukwiye kubivugaho kuko twese tubona ko yamunaniye n'impamvu yamunaniye ni uko buriya ibihugu bibana kubera inyungu niba Ubugande nta nyungu bufite ku Rwanda y'ubucuruzi bukaba nta nyungu bufite ku Rwanda mu bijyanye na security bukaba nta nyungu bufite ku Rwanda ku bijyanye na diplomasi no kuvuga ngo aho bashobora kumvikana bagiye kugurisha ikibazo cy'akarere cyangwa se ikibazo cy'umuntu undi akakimufasha ngo bishoboke ni ukuvuga ko nta interest nimwe nta nyungu nimwe Ubugande bufite bwo gukomeza kwikurura kuri Kagame abarundi nta nyungu nimwe bafite yo kubana na Kagame kubera ko ikintu bari bamukeneyeho ni kimwe ni inzira ituruka Ubugande niba iyo nzira batayikeneye ntabwo bakeneye Kagame bafite access kuri Tanganyika Tanganyika ishobora kubahuza na Zambia bafite Tanzania ku rundi ruhande Zambia ni isoko rinini zaba ari ukuza cyangwa kujyanayo none bagiye kugira n'umuhanda ufunguye kuri Uganda ntabwo bakeneye u Rwanda na gato Kongo bigiye kumubera ikibazo kinini kubera ko agiye gushyira uriya Tshisekedi hari decision zikomeye agomba gufata decision yo gukomeza kugura inyanya adakeneye kuri Kagame cyangwa akajya ku ruhande rw'abakongore natajya ku ruhande rw'abakongore ntabwo mandi yita hazayibona kuko nubone ntibamutoye niba ashaka gutorwa afite opportunity yo kugira popularity niba atabikoze donc afite ntekereza ko ari opportunity kuri muri politiki ni capital agomba gukoresha neza agahangana na Kagame akamubwiza uko akamubwira ati you know what abantu bacu barapfuye dufite report ya mapping iriya report igomba gushyirwa mu bikorwa icyo ni ikintu agomba gukora noneho ugiye kunyunguza ubucuruzi ni ibyo byose twavuze ko bira bihugu ntibakeneye na East Africa Community ntabwo imukeneye kubera ko ni isoko rito icyo ni cya mbere icya kabiri nta bintu ke afite bakeneye niwe rukeneye ibicuruzwa biza so ntabwo ibyo ngibyo babikeneye habe na gato ku bijyanye n'umutekano n'urebera mu Rwanda uzasanga u Rwanda ari rwo exportinga umutekano nta muntu ukeneye ko importinga umutekano mu gihugu cye nta muntu ukeneye ko impunzi nizihungira mu gihugu cy'u Rwanda zisubireyo zambaye amasasu nta muntu ubikeneye so u Rwanda ruri isolated hafi ijana kuri indi ubukungu nayo igiye kubavoidinga bivuga ngo niba dusubiye inyuma tukareba tuti bigira iyihe impact ku kibazo cy'abaturage kugira ngo ndangize ariko nandangizaho icya mbere ni uko harimo uburyo wabireba bubiri harimo uburyo buri negative na positive duhereye ku buryo buri positive igihugu iyo gitangiye kujya mu bibazo n'abaturanyi hari kiba kigiye muri situation ikomeye cyane ni ukuvuga ngo u Rwanda rugiye kubura amasoko buriya iyo hari business zigenda ntabwo ari imisoro gusa yinjira ubwo ndavuga kubera ko wenda baba barakuyeho baba bafite ikintu bita free market donc bahahirana nta controle ariko byongera n'akazi ni ukuvuga ngo imisoro izajya hasi icyo ni ikintu cyo kiba kigaragara ariko icyo kintu nukireba neza nko ku ruhande rwa Congo buriya ugiye nkara ku Gisenyi ukareba uburyo babanaga na Goma hari ibintu byinshi cyane za vibe byongera amafaranga harimo ibizwi n'ibitazwi harimo uburyo biba za zahabu harimo ibintu byinshi cyane hari amafaranga menshi yinjira mu Rwanda atagirira akamaro abaturage ariko buriya amafaranga iyo yagiye muri system niyo atagirira abanyarwanda akamaro ku byo direct afasha igihugu mu migaragarire ziriya ndege za Kagame buryo zikodeshwa na leta hari ibintu byinshi bikavaringa mu by'ukuri bidashobora kuva mu misoro y'abaturage aho bijya rero niba bira bintu bigiye guhagarika no kuvuga ko urwanda rugiye kuzatangira gutungwa n'imfashanyo z'amahanga amadeni yo bazayakupa nta nubwo ndibyo yatindiye kuko amadeni bizarumarika ko badashoboye kwishura zira bonde bizarumarika ko zidashobora kuba kugira ikintu nyine cyazishura zaba ingombwa so ari amadeni yo bazayahagarika umusumo urwanda ruzajya kumfashanyo n'amahanga rutangire gutungwa n'imfashanyo bivuga ngo guzagira aho batangiye kuruha kondisiyo kugira ngo rufate izo mfashanyo imwe muri izo kondisiyo inshuro nyinshi ni mu bireba muri kigezi zisigaye ziriho ni ukugabanya umubare w'abasirikari ni ukutinvestisa mu ntwaro ibyo bintu bimeze gutyo ibyo rero ntekereza ko ariyo niyo makuru meza ku banyarwanda ubungubu bashobora kugeraho kuko eventually kiriya gihugu nigikomeza gukora nk'uko kiri gukora kizatakaza kapasite yo kugura intwaro gitakaze kapasite yo gushyira amafaranga menshi mu mutekano nk'uko babikora buhoro buhoro abantu bazagenda bagira umutekano ingaruka rero ziri negatifu ziyongera ku mibereho mibi yabo bari basanganwe nuko kuba bagiye kubafungira mu gihugu kuko niko bigiye kugenda ni ukuvuga ngo abantu bahaga bambukeneza imipaka bigiye kwanga abantu babashaga ndetse no guhunga banyuze ku mipaka kubera ko ifunguye bigiye kwanga mu yandi magambo irigiye kuba prizo yuzuye ubwo ariko umuntu anarebye imbere yavuga ati wenda kubera ko nyine iyo presha igiye kuzajyaho kwizaza ikintu bigiye kongera ni uko abanyarwanda bagiye gufungura amaso ubashije kubona uko yakora yibuke ko icyo akoze cyose agomba kureba imbere ni ukuvuga ko rero abanyarwanda bagomba gutangira kubona yuko leta y'isiperi yataye igihe cyayo bitanatangaje nyine ko mu rwanda opozisiyo itangiye kugira imbaraga ariko iyo mvuga opozisiyo ndashaka kuvuga abantu ku giti cyabo batangiye kubona ibibazo batangiye gufunguka amaso kw'abanyarwanda ni ukuvuga ko nyine bagomba gutangira kwitegura kwirengera muri rusange wabirebera mu buryo bunini ni uko iyi raporo mapingi uburyo ije muri iki gihe abanyarwanda bari bakwiye kwiyegeranya ndetse bagashaka uburyo bayubakiraho ikintu gikomeye bakirinda ikintu gisa nk'aho kibatandukanye kubera ko bitandukanye abantu buri gihe birahari bakareba ikintu gishobora kubegeranya kandi bakagikoresha kugira ngo iriya sisiteme bayikureho ikindi nanone ntabwo abantu bakwiye bagize nyine uruhare rw'abantu bakora politiki kuko nanone bajya bafata umwanya wo kwanoreza cyane cyane akarere hari za oporotinite nyinshi ziza mu karere ese abantu baba biteguye kuzegisipuruwata kugira ngo zibyare umusaruro zigire abanyarwanda akamaro abanyarwanda barimo imbere nabo bafite izo kontakiti ese bo ko babona ibibazo bigenda bakura bikura bo biteguye gute kugira ngo babibyaze umusaruro so mu yandi magambo iki ni ikibazo ariko harimo n'ibisubizo byinshi abantu bakwiye kwanareza cyafata umwanya muremure umuntu agiye afata ingingo ku yindi impakite izaza hari impakite zihuse cyane cyane izijyanye na ekonomi izijyanye na diporomasi zigomba kubaho hari na za impakite zatinda cyane cyane zo muri diporomasi ndetse zagira zigakuraho buriya butegetsi Edward reka ndekeraho murakoze ngira ngo wenda narambiranye ariko munyihanganire
urakoze nta kibazo cyane ugize neza kudusesengurira icyo kibazo rwose turagushimye cyane ubwo ndizera ko bagenzi banjye bagukurikiye nabo bakajya bari bubashe nabo wenda kuba bagira icyo bakubaza cyangwa se nabo gutanga ibitekerezo byabo bigufiya dufite ingingo imwe gusa ni ingiyo nyine reka njye kwa mbaduko nawe watanga igitekerezo cyawe
urakoze uranyumva Edouard
we turakumva
ya arakoze Faustin Rukundo mbo sinzi ko nagira ibyo mubaza ibyo avuze ni birahambaye birakakaye gusa sinzi ko byose ariko bizaba cyangwa bizagenda bitewe n'uko muri analize ndeba kaga uko akora akora ukundi ni umuntu w'umwiyahuzi icyo ni icya mbere cya kabiri ni savayivo prinsipe ye cyangwa imikorere ye ntabwo ihuriye n'iy'abandi uko abandi tubatekereza cyangwa abandi ba perezida uko bakora bareba abaturage babo bareba imibereho ya leta y'igihugu ibyo ngibyo ntabwo ariko abikora ugiye muri ekonomi yose iri mu maboko ye n'umuryango we n'abashumba be ibintu byose bibe muri Crystal Ventures ubushize numvaga muri kuvuga ngo murefu ninde yego ni sebukwe ariko ndakeka atari ukibirimo ntabwo ari ukibicuruza ahubwo bicuruzwa n'abahungu be bitwa murefu umwe numva ari murefu ndakaba mutsara ntabwo musaza ari ukibicuruza byabyaye n'ibiki byose ntabwo ari ukibikora ahubwo birimo bahungu be na baramu bose ba Kagame na Kagame na mbonanye na Mongi na n'abashumba biriya byayi biriya bintu byose bakoze privatisation bakabitwara ni abashumba ba Gatera Egide n'abandi benshi bakorera ariko byose ni Kagame ubifite ni ndonko ni baramu be babifite muri make ariko bicungwa wena n'umugore we nico navuga wenda kuri ibyo nyine ku biriya bintu ngo byo ku Kagame ashobora kwina nako ku Uganda iri kugera kwembesa muri DRC ndumva bari bivuze mu cyumuri gishize yuko nyene bazubaka iriya mihanda ingana na kilometero 2023 hanyuma bakareba ku bakazashyiraho n'abasirikare bo kujya kubicunga wenda ko nakongeraho nuko ariko nako barakavuze nuko na Kenya izoherezayo abasirikare muri Congo byo nahise mbyibazaho inese kuvuga iki ku kaga ari muri Congo tubizi afite n'abasirikare birirwa bambaye uniforme ya Congo bizagenda gute ese kisekedi hagiye kugenza gute n'agiye guhindura imikino byo nabwo nabyibazagaho ariko ndakekagaho rugahoro gisubizo gishobora kuba kiri kuboneka cyangwa ibicu biri kuva ku kuyoyoka bikaba rero bivuga yuko hari abantu benshi mu karere bashobora kuba batakemera amacenga ya kaga kina kongeraho nuko MONUSCO yabihaye umugisha yuko ingabo zindi izo za Kenya za Uganda zizaza muri Eastern DRC donc muri hariya muri Kivu cyane cyane y'amajyaruguru ariko niye hepfo nabyo birashoboka ahanyuma n'umusirikare uzaba uyoboye izo ngabo arahararazwi hanyuma na kompanyi izubaka iyo mihanda irazwi kandi abo basirikare bakaza bacunga uko imihanda yubakwa kandi gacunga nuko ibintu bitambuka bakazakumira inyeshyamba kaga ashyiraho yarangiza akigira nyoni nyinshi akaza abeshya ngo aje gufasha Kongo ingero natanga hari ADF iri ya iba hafi ya Zabeni muri Zabeni cyangwa muri Zaituri ijya hafi yego muri Kongo igahora ivuga kwirwanya Uganda ariko tukatumva ko yagiye gutera Uganda ahubwo ikafasha kujya bacukura amabuye biba yagaciro amabuye biba bavana aho ngaho bayajyana bayacisha zaguma bakayazana mu Rwanda Rwanda none rukakomeza kuyacuruza hirya no hino indi mitwe ni Red Tabara iba muri Kivu y'Amajyepfo indi mitwe ni Mai Mai iyo niyo menye hari n'iyindi myinshi ariko iyo ngiyo niyo nziyo iyo ni ya kaga nubwo ntaho byanditse ariko kuva yabaho ntaje atajya ashinga imitwe y'iterabwoba hanyuma ikindi bakora nyine nuko kaga yiba asahura Congo akayiba coltan akayiba diama akayiba zahabu akayiba za kupa kuivre imiringa niba yiba na za uranium ntabwo mbizi niba yiba n'ibiti ntabwo mbizi ariko ibyo bintu nibyo tubuzi ko yiba akaza akabitransforma mu Rwanda noneho babye export bakabeshya ngo ni ibyo mu Rwanda ngo mu Rwanda niho babicukuye cyo niko bimeze ikina none navuga wenda Rukundo yatubwiye nuko nyine yavuga ko ngo Rwanda rwashaka guhima Uganda gihe rwafunga umupaka ibyo narabisetse cyane cyo gihe twize no kugira mu kiganiro nunda cyabiseka kuko ntabwo byumvikana ukuntu Rwanda rushobora guhima Uganda ntabwo mbyumva neza kuko urugero ntanga ni uriya muhanda uriya koridoro uturuka za Mombasa ukaza Nairobi ukaza Kampala ukaza Kigali ukajya Bujumbura uriya muhanda ni ngombwa cyane uko ibicuruzwa byinshi je mbona kuko Rwanda ni igihugu cy'exporta gitumiza ibintu byinshi biturutse hanze noneho bikaza yego kicero n'icyohereza hanze ibyayi n'amakawa n'ibindi byose nayo mabuye y'agaciro ariko byinshi nibyo batumiza hanze biturutse muri za Kenya biturutse nka petrol n'ibyo byose biza biturutse hanze ibyo rero bigomba guca mu Buganda ukuntu Rwanda rufunga umupaka ngo riguhima Uganda aho ntabwo mbyumva neza rwose ntabwo nasobanukiwe n'uyu munsi ntabwo mbyumva ukuntu Rwanda ruvuga ngo uretse guhima abantu ngo nibasohoke nyine cyo birumvikana na biriya rukundo yatubwiye byuko bashaka guhima kugira ngo abantu bavuge ngo nyine bafate abantu babafunge baba nako ba Uganda ibuza aba ifate abanyarwanda bariyo na abandi ba mu Rwanda babuze gusohoka ibyo wenda byarabikoze kandi ndakeka nabyo byana nta musaruro ugaragara byatanze kimwe n'iriya mikikirano birwa baserasira bajya muri Angola ngo barabunga ikintu none kigaragara ni u Rwanda nyine rukoresha Rwanda Rwandeya wenda niba ari rwo bazajya bakoresha kugira ngo bakoresha import export simbyumva bakoresha karigo bakoresha iki naho ku muhanda kuri kuko kariya moshi ntayi hari barayivuze ariko ntayo bubatse nta niyo bashoboye nta niyo bazashobora rimwe ku ngoma ya kaga ntabwo bizashoboka ku buryo rero muri makeya ni ikibazo gikomeye noneho ko bafunze nyine n'u Burundi cyangwa n'u Burundi bafitanye ikibazo n'imipaka n'u Burundi n'ubucuruzi u Burundi nabwo bukaburi kubahunga cyangwa kwitaza u Rwanda ni ukuvuga ko u Burundi bwasobanukiwe umuturanyi warwo icyo na nayo nibutsa yenda n'abantu batukurikiye nuko kera kaga yarafitanye ubucuti bukomeye cyane na Nkuru Nziza muri kwa ko bakiraga agapira kaga yambaye training nkaba gusa navuga ngo amenye ko na Laurent Désiré Kabila nabwo nabyo aricyo yazize akaba rero nge navuga yuko agomba kubigendamo pole pole hanyuma akubera yuko uwabwira abyumva ukundi abibona ukundi nta na rimwe kuva na mumya cyangwa nabona cyangwa yagaragara kuri scene politique yigera yemera ibyaha bye nta na rimwe yemera ko akora ikosa nta na rimwe yasaba imbabazi bikaba bisobanura rero yuko buriteka abona amakosa ku bandi kandi akabahutaza cyane n'umujinya mwinshi n'imbaraga nyinshi ubwo rero abo muri Congo bagomba kugushishoza nicyo navuga kuri icyo kibazo cya mbere nkaba nizera ko uramaza kuma kanya gatoya cyane kuza kuvuga kuri iriya African Continental Free Trade Area nyuma gatoya abandi barangisha urakoze
reka njye kwa Jean-Pierre uratwumva halo Jean-Pierre uratwumva
ndabumva Edouard muri kunyumva
oui nawe watanga igitekerezo cyawe Jean-Pierre
Okay, kuri ikibazo ndumva bavuzeho byinshi rwose babinyuzemo akenshi urebye gusa icyo nge navuga ni ibyerekeranye na buriya butegetsi bwa FPR mu by'ukuri urebye neza usanga bumaze gusaza kandi budashobora gusubiraho bwahoze cyangwa ngo ubwe ngo haraho bwahera ni ukuva ko muri politiki byararangiye navuga ko rwose sinavuga ko ari crise ahubwo ni ukurangira kwayo kwabwo kubera ko bagize chance nyinshi aba West barabizera urabona bafite umuyobozi wabo mu by'ukuri udashoboye kudefanda inyungu z'abaturage ahubwo ahagiye hose ashaka kwidefanda ku giti cye ntabwo agenda agiye kuvuga ibibazo by'abaturage bababaye mu gihugu ahubwo agenda agiye kuvuga inyungu ze ku giti cye niho buriya wabonaga adatinya kuvuga yuko muri Congo nta byaha byahabaye ku bantu bose bazi ibyabaye hariya muri Congo abakongo ubwabo bahise bahaguruka baranigaragambya kandi batari bubikore ariko mu by'ukuri ubona ko ari ubutegetsi bushaje budashobora gusubira aho bwari buri ngo bishoboke ngira ngo icyo yari yavuze rukundo mu byerekeranye na gushaka market mu karere uzi ko aba West baba babikeneye capitalism niko ikora ibishaka gukorera ahantu nyine ibona market ibona abaguzi mbese ikora ubucuruzi uko bwa bumeze kose ariko ishaka kwagura isoko ahantu hagari none ubutegetsi bwo mu Rwanda bwo urabona ko bavuze yuko bagiye kwifungirana mu nzu ngo bagafunga inzugi zabo bakazikomeza noneho ibinyamakuru by'i Buganda nyine nabo ubwabo banditse yuko ngo banizwe biriya bihugu bibakikije bimaze kubaniga kandi nuko mwabisobanuye birigaragaza nta rwinyagamburiro kuba rero iriya leta FPR nigeze kujya mubona agafoto ka Kagame aho yabagakurura akantu kagapusi kandi cyo genocide ukabona ko ari ikintu mu byukuri yarishaga ariko kitagifite agaciro ntago navuga ko genocide agifite agaciro ariko kugira ngo ayirishe bizamugora yagiye ayitesha agaciro akayikoresha muri business ze n'agatsiko kamwegereye hanyuma nawe twakwita abacika cumu bakabura uko babirekarama n'ushatse kubivuga cyangwa ushatse kugaragaza ko yarikwiye guhabwa agaciro ntibe ubucuruzi bakamufunga bakamura igisase buriya abantu benshi bagiye bapfa hari abantu benshi bagiye babizira ariko kare agatsiko ntikabishyire hanze kugeza ubu rero handi twavugaga ngo avune umuheha bakamwongera undi biragoye muri iki gihe ahubwo icyo bagiye kujya bakora ni ukujya mu nkiko murabizi bafite inkiko nyinshi barezwe mwavuze mapping report harimo biriya byo guhanura indege harimo izira imanza ziri muri South Africa murazizi nyinshi nazo zo kurasa Patrick Karegeya na General Kayumba urumva izo manza zose kugira ngo bazijyemo kandi politically nta ngufu bafite kizaba ikibazo ubwo rero abanyarwanda muri rusange ubu umwanya ni uwabo kugira ngo bisobanure ariko banavuge basaba demokarasi kubera kuvuga genocide yakorewe abatutsi byatumye Paul Kagame n'agatsiko basa nkaho bagira brande yabo yo kwitwaza yuko yenda bakorewe mbese barenganye ariko mu by'ukuri uko barenganye nako barenganye abacika cumu amarista arahari y'abacika cumu bagiye bicwa kugeza batanabazwa batigeze babarizwa hariho na ziriya zayibuka ariko ntizigire icyo zibaza ibyo byose urumva n'abanyarwanda ku giti cya nk'abanyarwanda natwe dufite byinshi byo kubaza kariya gatsiko kandi kadashoboye gusubiza nibajya mu manza bakajya kwa kundi kwiba amafaranga bakoraga nta nahari ubwo murumva ni ikibazo kandi imyenda bagiye bafata ntibashoboye kuyishyura kubaka ntekereza ko ziriya za convention center zose bagiye bazubakisha amafaranga y'imyenda na Kigali Arena n'ibindi byose yenda tutazi imyenda bagiye bafataho ni myinshi cyane nubwo tuvuga yuko bafite iriya Crystal Venture yinjiza amafaranga ariko izagira ikibazo ihombe noneho bajye mu manza gusa bajye birirwa baburana kandi mu by'ukuri badashobora gutsinda ubwo yenda nkavuga nti niyo mpamvu nyine urukundo yari yabivuze ya Kagame yagerageza kwiyegereza ubufaransa yenda ngo barebe yuko hari icyo bwabamarira ariko ntago nzi ko abafaransa hari icyo kuko aribo bari barabuze ijambo hariya ntibabura yenda kuba babana nabo nk'amezi atatu kugira ngo nabo bagere kuri entere zabo kuko kame mu gusubira muri Afurika mu Rwanda ku Faransa byo ni ku bwabo urumva ko bari barahombye kuba basubiramo mu iki gihe rero ni byiza bagomba no kubiharanira ariko ntabwo ari avantage kuri FPR FPR hari byinshi igomba gusubiza kandi itigeze isubiza mwumvise Felix Tshisekedi avuga ati ni mu nyungu za Paul Kagame gutanga abantu bakoze ibyaha ngo bagere imbere y'ubutabera numva icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntago nzi ko umuntu wese uri muri FPR amaze imyaka 27 akaba yahamagazwa ubu ngo najye kuburana kandi ibyaha bihari mu by'ukuri byakozwe hari ibimenyetso byinshi numva ko ari ikibazo kirekire ntekereza ko abantu bo mu gatsiko no kugira ngo baryame basinzire bizabagora ariko ubwo aho nagaruka yenda ni ku kibazo cyacu nka opposition no kuvuga ngo abanyarwanda mu gihugu bagiye kumva bafite pression bari kuri pression cyane cyane kubera inzara kutinyagambura ibyo kuraswa byo barabimenyereye ni ibisanzwe ariko urumva kugira ngo uyobore ushyire hariya amategeko n'abantu bashonje ntawe ushobora gucuruza ngo yunguke bamwe twajyaga tubivuga ko bari baratangiye kwigira muri Congo barabicyangugu bigira kwicururiza Bukavu ibiciro byiyongere by'ibiribwa n'imisoro yiyongere ibyo byose murumva ni nkaho igihugu mu by'ukuri kigiye muri crise ariko itazarangira umuntu atakije no kuvuga yuko ari ukurangira k'ubutegetsi abantu rero bagomba kubyitwaramo neza cyane cyane bari mu gihugu ariko mu by'ukuri banatekereza ko nta bundi buryo bwo kwinyagambura nta yandi makiriro ya kare agatsiko ariko nkuko twavuze ko ibintu byose babyikubiye amafaranga buriya hano ho numvise mu Bwongereza ho ba numvise Mikelaronga avuga ati Ubwongereza bwo byanze bikunze ifashanyo bwahaga bwatangaga kubera ni COVID bugiye kugabanya uretse no mu Rwanda no mu bindi bihugu ifashanyo zo zigiye guhagarara ubwo na Amerika ishobora kubikora gutyo ariko no kubera nta n'umubano bari bafitanye ubwo byo biziyongera kandi ibyo byose nubwo Uganda ni igihugu gifite nubwo dufite hariyo perezida umaze igihe kirekire ariko mu byukuri mubona ko hari ikintu wavuga cyo kwinyagambura Uganda ni igihugu kitagira impunzi mu byukuri za politike ariko iyo urebye mu Rwanda ku rundi ruhande ubona ko ari agahomamunwa so ukabona ko mu byaro byose mu karere ya Uganda yaba za Tanzania hose hari uburyo aba West bashobora gukorera business kandi neza hanyuma uriya mugabo akajya ruhande ubwo natwe nka opposition rero numva tugomba kugerageza ntiducike intege twirinda ibitandukanya ariko twizera yuko mu byukuri hari chance yuko tugomba gukomeza tugapusa buriya Kagame na buriya bugome bwe akaba yakegeranye numva ibintu byinshi bari babivuze ariko nge numva nabangarukiye aho ngaho murakoze
urakoze reka duhe umukitsi wacu two modeste batwumva
nabumva neza
modeste kaze nawe ndizera ko ibyo abandi bavuze nawe bakurikiye ubwo niba ufite igitekerezo wumva nawe watambutsa wagitambutsa mu magambo make tukajya kuri rora ijambo rya modeste
urakoze cyane Edward nta nshaka gutinda kuri byinshi byagarutseho ku buryo burambuye ariko icyo nshaka kuvuga ni ibintu bitatu byerekana ko politiki y'ububanyi n'amahanga yakaga iri kugenda ishimangira ibyo benshi bavuga ko ari ubushwanyi n'amahanga kari imwe mu nkingi zereka abanyarwanda mu bukene ndetse n'imigabane
modeste wazamura ijwi wazamura
buri kundi mva neza noneho
ugerageza kuvuga cyane kuzamura ijwi yego turakumva
yego nakubaga nk'uko Edward yabivuzeho ubukungu bw'igihugu bushingiye mu guhahirana haba mu bucuruzi ndetse no kugurisha umusaruro hanze n'ibindi hanyuma ndavuga ko iyi politiki yacaga y'ububanyi n'amahanga iri gushimanga ibyo benshi bavuga ko ari ubushwanyi n'amahanga aho kuba ububanyi n'amahanga ikaba ari politiki ikomeje kohereza abanyarwanda mu bukene ndetse n'imibereho myiza icya mbere rero kibigaragaza ni uko turabizi neza ko u Rwanda ni igihugu kitihagije mu biribwa bityo rero gufunga imipaka bishatse kwerekana ko abanyarwanda rwose bagiye guhura n'ubukene bukabije ndetse n'inzara kuko ibiribwa bigiye kubura byaragaragaye mu minsi ishize ko ibiciro birimo byiyongera mu buryo bukabije ibyo rero bikaba bizagira ingaruka cyane ku mibereho y'abanyarwanda icya kabiri nshaka kuvuga ni ukwerekana ko iyo igihugu kishyize mu kato kuriya nta terambere ubukungu bwose waba bukwiye nabanje nk'urugero byaragaragaye ko nko muri hano dutuye muri iyo europeyene 20% by'akazi by'imirimo isangwa bishingiye ku bubanyi n'amahanga n'ibindi bihugu hanyuma kandi statistike zerekanye ko aho ibi bihugu by'uburayi byikiriye hamwe ubukungu bwabyo bwazamutseho 300% ni ikintu gikomeye cyane cyerekana ko kwishyira hamwe kw'ibihugu mu guhahirana ariyo nzira y'iterambere ryiza rero kwishyira mu kato k'u Rwanda nta hantu bizageza ibihugu birerekana ko rwose ubukungu bwayo burimo burasubira hasi bikabije kandi bizakomeza bisubira hasi ikindi cya nyuma wenda soza ntabwo ushaka gutsinda ni uko ikigaragara ni uko amahoro mu karere ntabwo ashobora kugerwaho wenda muraza kugarukaho ku ngingo ikurikira ntabwo amahoro yagerwaho u Rwanda rutemeye amakosa rwakoze ngo rwongere ruvugane neza na Congo ntabwo gukomeza guhakana ko byagaragaye mu minsi yashize ibihumbi bibiri byabaye muri Congo ntabwo byatuma amahoro agaruka mu karere ntabwo byatuma igihugu cyacu gikomeza kugira amahoro ndumva rero nategeraho wenda ndi rwenda ni bona mwana bakunda cyose ndatanga n'icyo cyo cyo ariko ndumva n'aho ndahamba.
Urakoze Modeste, ariko telefone ntabwo ivuga neza cyane. Boreka njye kwa Laurent, nawe niba hari igitekerezo ufite wagitanga. Laurent,
muranyumva?
Turakumva.
Murakoze cyane. Nshimira aba kamarade bose babivuze neza cyane. Njye ndatekereza ko wenda ikintu nakongeraho, ndumva byinshi babivuze, ikintu nakongeraho wenda nakongeraho ku kintu nshaka kuvuga cy'uko ku byerekeye nka diplomasi, navuga ku kibazo cya Congo. Congo nk'uko mubizi ni igihugu cyatunze u Rwanda kuva kera, ni igihugu abanyarwanda bisanzemo kuva kera cyane, bigiye muri ibyo byo kujya gushakwa amarariro, kujya mu by'amabuye y'agaciro, byabayeho kuva kera. Ubwo rero nkatekereza ko no mu Bugande muzi ko bwadutunze kuva kera. Kenya niho ibintu byose bica, Tanzania niho bica, Uburundi nabwo nta kibazo twigeze tugirana kubera ko bwabaye nk'igihugu cy'abavandimwe cyane, tuvuga n'ururimi rumwe twitwaza, n'igihe mu bintu byerekeye ubuto tubasha kubana neza. Noneho iyo murebye neza usanga twebwe iwacu ni abasazi, tubaho nk'abasazi. Noneho umuntu akibaza ati se iyo uhuye n'umusazi ukaba uzi ko ari umusazi, yagutuka ukamusubiza? Ese ashatse kukwirukankana nawe uramwirukankana? Ahubwo ureba ukuntu wifata kugira ngo bya bisazi bye bigabanyuke. Ibyo ndabivugira kubera iki? Kubera niyo attitude abayobozi bo mu karere bose bafite. Muturuke kuri Museveni, mufate Ndayishimiye ugiyeho mu minsi yashize, mufate Magufuli witabye Imana, mufate na Uhuru Kenyatta wo muri Kenya, bose bagerageza kugenda buhoro kuko bafite umusazi imbere yabo, nta kundi babigenda. Noneho ikintu gusa nshaka kuvuga ni uko Urukundo yabivuze neza cyane, avuga ati imyijisoma mu karere nta kundi byagenda, abantu barimo kwirwanaho, ibihugu birimo kwirwanaho, ntabwo bashobora gutegereza ko igihugu muri diplomasi cyabananiye gidashaka kugira ikintu gikorana nabo, kandi noneho kibakeneye. Ese bo bakwicara bagahagarara bagategereza ngo noneho ngo icyo gihugu ngo noneho ngo kizabanze gitunganye ibintu byabo noneho babone kubaho? Tanzania bifitemo ikibazo kubera ko muzi ko ibintu byinshi byaturukaga iwacu. Zaire, Congo nayo ni kimwe, muzi ko hari ibintu byinshi hari bigiyemo n'ayo mabuye y'agaciro n'ibindi byaturukaga muri Congo. Tanzania nuko ni cyambu. Abo bantu bose rero ntabwo bakwicara ngo batekereze ko ngo bazategereza igihe ngo ako gahubu kabakeneye, niko kabakeneye, kazaba ariko bategereza noneho babone kugira icyo bakora. Bagomba rero kwirwanaho. Muri uko kwirwanaho barashaka kugira ngo uko nabibona bamwizore, bakore ku buryo ibyo bo u Rwanda rubakeneyeho bamwereka ko ntacyo bakeneye. Noneho nyuma azaba ngombwa ko ajya kubareba arabwira ati nyaboneka dore imipaka irafunze ngiye kuyifungura, mwongere mugaruke iwacu ayo madovize aze, noneho dukomezanye umubano. Kuko byanze bikunze nta cyambu tugira, nta ruzi rukomeye tugeraho, ibintu byose birafunze, abantu bazabaho bate? Za ndege ze birwa biratanisha bavuga ngo bafite imyenda igeze kure. Ibyo rero nkabona ko bishaka kuvuga ko bwa bucakara bwa FPR burimo gukomeza ibyo FPR ishaka ikashaka kugira ngo bizabe n'ubucakara bw'akarere. Ibyo birimo kuzana izo mvururu zose kuriya kwica abantu, ibyo bintu bibera muri Congo, mu Bugande, Tanzania barashakishije barabibuze mu Burundi rukugira ngo bazasige cyangwa se barimo gukora kugira ngo abantu bazasigare barabacakara bakarere nta uvuga wajya kugera muri Congo bati uvuga uvuye hoteli tuguhaya aho kugira ngo ubone viza y'amezi abiri tuguhaye iminsi ibiri cyangwa icyumweru ugira uve hano kuko tubizi uzasiga uburozi uzica abantu uzagira ikintu ukora ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kitureba twebwe abanyarwanda nitutagira ikintu dukora ubwo bucakara buri ku marembo buratwegereye nta kundi bigomba kugenda rero nkatekereza ko kuba turimo kuba virusi y'akarere ni ikibazo gikomeye cyane bivuga ko ikintu twagombye gukora ni ukugira ngo iriya leta itamaraho igihe kinini cyane tugabanye ubwo bukana bw'uko abanyamahanga baturebamo mu karere tugerageze kugira ngo tugere n'igihe cyo kuba tutatinda gusaba imbabazi dupfukame tubabwire ko tubakeneye noneho bagerageze kubyumva oprise bitinda oprise abantu bazajyaho umutima ukavaho bakadufata nk'uko nta muntu n'umwe uzongera gutambuka muri ibyo bihugu ese ko batarageraho bavuga ko twe tutazajyayo ko hari impunzi zijya muri Tanzania zikajya mu Uganda zikajya muri Congo zikiriyo umunsi bazavuga ko nta mpunzi bashaka bizagenda bite ubwo rero njyewe nicyo navugaho cyane gikomeye ko uruhare ni urwacu birareba abanyarwanda kubera ko dufite ikibazo dukunze kuvuga ibintu cyangwa tugakora ibintu tutareba mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere ni ikomeye ntabwo tuzi ukuntu tuzabana muri kariya karere kadukikije nta hantu dufungurira tugomba gusaba imiryango ngo ifungure tuzabaho gute ubwo rero nkarangiza mvuga ko uruhare ni iwacu ntidukomeze tubirwanire dukomeze dusunike agatsiko kaveho tubashe kugura amarembo tubane n'abandi nuko demokarasi izaba uko ubukungu buzamera neza murakoze
urakoze rora reka rero munyemerere mbe ijambo mbaduko hari ikintu gikitekezo yarafite ku ngingo ya kabiri noneho agitange niturangiza turangize ikiganiro cyacu mbaduko ijambo ndiyaho
murakoze urani Edouard
we turakumva
ya urakoze wenda sinzi uko mwe mwabikoze ariko iriya ngingo ya kabiri nyine ya uretse ko bijya gusa cyane n'ubundi ni ingingo imwe niyo yayo nk'uko wayivuze ariko African Continental Free Trade Area hari icyo nayivugaho ubwo wenda reka ngerageze mvuge nihuta icya mbere ndibutsa yuko kaga nubwo yashatse kuyitirira ariko ntabwo ari we wayizanye ntabwo yabayivumbuye ariko yashatse ko ngo azajya mu mateka yuko ari we wayisinyishije nibwo yashyize ibihugu ku nkeke ngo bose basinye igihe yategekaga African Union yashaka ko bose bakora ratification ariko benshi barabyanze bayibuze ko nyine bari kwifotoza cyane ari gukabya ntabwo icyo gitutu yabashyizeho bakemeye barabyanze babiteye ishoti cyane cyane ibihugu binakize uzi n'ukuntu bavuga ukuntu bazajya bashyiramo amafaranga ubucuruzi uko buzakorwa ugasanga u Rwanda nta n'umugabane munini uzashyiramo ugasanga ari gushyira igitutu kuri Nigeria kuri South Africa ku bihugu bikennye Misiri ni Algeria bakamubwira bati ugiye kuvuga nta gaciro bifite babitera ishoti ariko yashaka ko bizajya mu mateka ko ari we wabikoze ko byasinyiwe Kigali ibintu nk'ibyo ko musanga ikindi nakwibutsa nuko ubundi bucuruzi bwiza bukenera amahoro bukenera umudendezo keretse wenda ubucuruzi bwa bw'imbunda bw'amasasu bw'ibirwanisho nibwo usanga ari ba rusahurira mundu ariko abandi bashaka b'abacuruzi bakenera ibintu by'amahoro bikaba ari bigaragara yuko Uganda iri gushaka ko hari ya nyine muri kivuga bahashyira umudendezo kuko ari cyo kintu kigaragara cyabuze nta bucuruzi bushobora kuhabera mbo ikindi ni uko u Rwanda rwa kaga rushotorana cyane nkaba nabyibutsa muti gute nubwo ejo bundi muri yagiye muri neke muri inama ya FPR yarabeshye ariko mwarabivuze mwaramyomoje yuko ngo Tanzania ngo abanye neza ntabwo ari byo niwe wivugiye n'umunwa we yuko ngo azamuhitinga yaza abona umwanya kama ntazamenye kimukubise mbo perezida nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza nubwo bari inshuti cyane ariko babanje kujya biriko bamusebye bamutukagura mbere yuko yitaba Imana Gensure hanyuma uzuye muri bukandi ubungiye yo kuntu yirwaga mutukagura kuntu bajyaga guti hanyuma ikindi bakoze coup d'etat ikigikiwe na bamatsi bihugu ariko yaburijwemo Imana ishimwe ku buryo ubundi byari kuva bibi cyane niyo yayo iyiriya coup d'etat igenda neza itungana byari kugenda nawe byari kuba bibi ntabwo nshaka kwirwa mvuga uko byari kugenda ariko byari bibi cyane Imana ishimwe ko yabuze yapfubye ariko icyo nshaka kuvuga ni uko uya kaga ari umukozi wa bamatsi bihugu akaba natanga n'ingero zifatika nabibutsa yuko kaga yari yemereye Isiraheli ko azakira abimukira bariyo none bakajya bamakashi y'amadolari ku mwimukira umwe birenga 8,500 cy'amadolari hanyuma yasinye amasezerano yo gufata abavantara bari muri Libya bakamuha amakashi ntabwo yatubwiye yariyo ariko yabarayamuha jyanze bikunze ibi bigaragara rero ko ari yabaye amaze kuba umuboyi bamatsa ibihugu cyangwa imyanda yose mu Burayi badashaka n'ahandi badashaka ibihugu byo muri OECD badashaka babijugunya kwa kaga noneho ndangiza ingingo ya gatatu yerekana ko ari umukozi wa bamatsa ibihugu cyangwa ibihugu byakize bidashaka gufata iyo myanda nuko yasinyanye na Denmark amasezerano yo bari gushaka ibyangombwa bashaka ubuhunzi bazajya babikorera mu Rwanda bari kubihakana bari kugira gute ariko mwaje niba babyandikiye bamwerekanye amafoto byarabaye twarabibonye none ikindi kigaragara cyiyongeraho nuko kaga bigaragara rwose ko ari muri Republic Centrafricaine akajya acunga umutekano waho akorera abafaransa baragiye babidurisha babidukira amacenga n'amayida n'isi yose ariko biragaragara yuko ari kaga ucunga umutekano akorera abafaransa none agiye kujya muri Mozambique nabwo bagiye gucungira abafaransa hariya muri Cabo Delgado haruguru hafi ya Tanzania akaba azabakorera kompanyi ya Total murayizi icuruza peteroli kugira ngo nyine abafaransa bo abasirikare bo batazajyayo akaba ariyo kaga uzajya kubikora nabyo ni bijyanye mu nzira yo kuba ari umukozi wa bamatsa ibihugu bikaba byerekana impamvu kaga anena abaturanyi be nta kujya kurahira kwa Museveni nta kujya gutumiza inama ya East African Community nk'uko byanditse mu nsanganyamatsiko nta kugira gute byose usanga ari kwishongora ari kuri table d'honneur yuko we akorana ngo ashyigikiwe nabo bamatsa azi ntabona wenda niko abyibona ariko ashobora kuba anibeshya niyo yayo kandi nabo banibeshya kuko utumvikana n'abaturanyi bawe bose sinzi ko aricyo bizakugeraho bo nenda kurangiza ndavuga nti kaga ntiyigeze yita ku banyarwanda kuko azi uko yageze ku butegetsi mu nduru mu maraso mu ntambara mu mapompe akaba azi neza abo akesha ubwo butegetsi ntabwo ari amatora azi ko byandikije uko ashaka nuko nabamuha ibyo bitwaro nabamuha bakorana muri intelligence nabageze gute ni babandi batagaragara bamwe bakorana batigaragaza ariko hari bamuri inyuma nabo bakorana nibo bamukizeho nibo bakorana bari abaframasoni n'abakiboza hanyuma rero icyo navuga nuko nyeka ko tumaze kumenya neza ikibazo kiri tukaba twagerageza kugikemura tukaba twareba umuti wacyo kama navuga ngo uwo muti rero si uwundi twishyire hamwe nkunze kubivuga n'ubundi tureke kurasanaho cyane cyane nk'abari hanze y'igihugu kuko mu Rwanda tukaba tubarenganya abari hanze y'igihugu tugerageze kurasanaho kandi tureba umwanzi aho ari ibyo bintu rwose tubireke n'ibyo rukundo yahoze avuga hari ibyo twakuramo rwose tukabishyira hamwe tukabyaza umusaruro kuko yavuze ati mureke gufasha umuntu watangiye kugagara cyangwa watembagaye umunono umwe bwe mukomeze kumuha imbaraga wenda twica amadosiye cyangwa tubivuga ukundi cyangwa tuvuguruzanya igihe bitari ngombwa kandi nta ya icyo nakongeraho ni diplomasi mu karere ariko irakorwa ariko tushikame twongeremo imbaraga gusobanura abaturanyi bacu cyangwa ari abo mu karere muri East African Community n'iriya niba mvuga ngo ni ECGL ni byose biriya bihugu byose nka 11 bitwegereye kubisobanurira kubibwira naho kaga azakomeza kuranya nabo mpatsi bihugu be azakomeza agera ne gute ajyane na Rwanda yaye ariko ndakiye ku munsi ya twamushyiguye ku munsi bya yashyuhiwe umunsi yo nziyo ngo yubatse yagize gute yamuhiriyeho cyangwa yagize gute umunsi ibintu byamukomeranye nazi ntawe bazamuha abo ba matihugu birwa bifotoranya dore aho nibereye ntaziri bazamuha icyo navuga icyo narangirizaho naho ubundi ibyo yirirwa yiratamo abe abaturanyi benshi bamaze kumenya natwe rero twagombye gushyiramo imbaraga tukamutegeza kandi azavaho kuko n'ubundi dictature ntabwo imara imyaka n'imyaniko muri make nibyo navuga murakoze cyane ndashimira abo twabanye ndashimira abatuyoboye Edward Kabagema ndashimira abaduteze amatwi abana ababwira ngo mugire ibihe byiza nawe gutaha murakoze cyane
urakoze mbaduko mbere yuko mbaha information y'indege badeturunye muri Belarus nayo meze bijya gusa n'ibyakaga nagira ngo nanjye ntanga gatekerezo gatoya bira bintu Kagame yavuze ngo nta bwicanyi bwabereye muri Congo y'Iburasirazuba ngiye mbona harimo ibintu bibi cyane muzi neza ko yanatangiye gusa nkaho atesha agaciro iriya Prix Nobel d'Orape bahaye Denis Mukwege avuga ngo ni ibintu n'abantu bamukoreramo ngo wenda bamhatse ibihugu bamuhaye icyo gihembo gusa kugira ngo bamukoreremo n'ibiki byose urumva ko agitesha agaciro kandi niba Mukwege yarahawe igihembo kubera ko yagiye atabara abagore bahohotewe mu bihe by'intambara bakabatira indwara bakabashyiramo ibisuti mwarabibonye bakabakora ibyamfura mbi niba ibyo byose bihakanye nuko bisobanuye ko Prix Nobel d'Orape bahaye Mukwege bayimuhere ubusa kuko nta ntambara yahabaye nta n'abagore yakijije abagore bavuga ntacyababaye kuko nta ntambara yahabaye urumva ko afite tendance nkuko biri yagenda avuga ngo rusasa bagira ngo ntago ari intwari ngo n'abazungu babimugize nawe arashaka kwerekana ko Mukwege ntacyo yakoze ari abazungu ngo bamuhaye Prix Nobel d'Orape kugira ngo bafite ibyo bashaka kumukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo kwa bo ikindi iyo avuga ngo nta ntambara yahabaye nabyo byaba ari ibintu bifutamye kubera ko ntabwo yasobanura ukuntu ntaganda muri rahe hariya muri CPI ntaganda bosco ntaganda bakamukata imyaka 40 ingahe ni ibyaha byakorewe muri Congo none se yasobanura ko bariya bacamanza bo muri CPI bo muri mbwira rukiko mpuzamahanga rwa mpanabyaha byo muri rwo muri irahe mu Buholandi ari ibyaha bahimbiye nta byaha yigeze akora cyangwa se niba ntaganda yarabikoze yabikoreye hehe ni muri Congo kugira ngo umuntu ajye guhakanika icyo ngicyo ni ibintu biteye ubwoba ndeka ndekera aho ngaho ikindi bo donc ikindi nshaka kubabwira nuko gusa hari umuntu muri Belarus hari ibintu byabaye bimeze nk'ibya Kagame nk'ibyo Kagame yakoze mu byerekeye gushimuta abantu bo biravuga ko hari indege ya kompanyi itwa Ryanair ngo yari ivuye mu Bugereki igiye hehe muri Lituwani ngire ngo noneho iyo ndege ikaba yari itwaye abantu babopoza abantu barwanya ubutegetsi bwa Lukashenko wo muri Belarus uko ari umudigitateri nawe wiyita w'igitangaza muzwe mwamuko bamukore imyigaragambyije ubundi bikagera bikananirana ariko ni umudigitateri w'igishenye noneho rero ikintu cyabaye ni iki rero iyo ndege yari gisivile yari itwaye abapasaje we yamenye ko uwo muntu ubangamiye ubutegetsi bwe w'umwopoza ni umuntu ukorera kuri interinete wandika umuvuguruza bibisanzwe kwa yamenye ko ari muri iyo ndege ngo noneho bahagurutsa indege ya gisirikare ijya kudeturuna iyo ndege mu kirere iragenda yayideturuna iyigarura ku kibuga bayigarura ku kibuga kandi yari yagiri mu kirere iyo ndege ya gisirikare ijya kudeturuna cyangwa se gutangira mu kirere iyo ndege ya gisivile bayoburiza bayitegeka kugaruka kugwa ku kibuga noneho babeshye ko ngo iyo ndege impamvu bagiye kwigarura bayideturunye babeshye ngo yarimo bombi ariko byaramayiri byo byari cyari kinyuma umuntu ngo witwa nde izina ryerekana izindi shake umuntu umwopoza umuntu avuga rumwe n'ubutegetsi bashaka ko gufata ngo yitwa
umuntu witwa Ndega witwa izina ry'ikirusi umuntu umwopoza izina ndaribuze makayire y'isumwe yitwa ngo Protasevich umuntu witwa Protasevich ngo wandika kuri internet avuguruza ubutegetsi ya bo arabika ntaga harabika ubutegetsi cyangwa se yupoza ku butegetsi uwo muntu rero indege yabayigaruye igwa hasi baramufata baramuboha birumvikana urumva ko ibyo bintu akoze ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba tusemburoma murabona ko Kagame nawe yakoze ibintu nka biriya byo kujya kohereza indege kujya gufata umuntu mu kindi gihugu ukamuzana mu buryo bunyuranyije n'amategeko murabona ko na n'uwo muri Belarus nawe yakoze ikintu nk'icyo ngicyo abadegitateri bose barasa nicyo ngicyo nashaka kubabwira ko hari ibindi bintu bijya gusa n'ibya Kagame byabereye muri Belarus aho bajya gufata umuntu utavuga umuntu n'ubutegetsi bakagomba kudeturuna indege bakoresheje indege ya gisirikare indege ya gisivile irimo abapasaje bakajya kuyideturuna kugira ngo bayeburije kugaruka kugwa hasi kugira ngo babashe gufata uwo muntu numva ko ni ibintu biteye ubwoba mureke ndekere aho ngaho rero mwese ndabashimye abo twafatanye ikiganiro reka mbere kuri Rukundo abe niba hari igitekerezo kigufi cyane yafite yagitanga yarangiza agasezera noneho mwese mugakora turu tukarangiza ijambo rya Rukundo
urakoze cyane Edward ndagira ngo ngushimire ndetse nabo twafatanije n'abadukurikiye ariko ngira icyo mvuga kuri icyo kintu urangirijeho cy'uburyo sisiteme zijya gusa ndagira ngo mvuge ku kintu ku buryo bworoshye cyane nihuse ku kintu cya opozisiyo nyarwanda imikorere yayo muri iki gihe kugira ngo bitonde cyane ariko cyane cyane abanyarwanda bashaka impinduka nyazo bitonde kubera ko ndimo ndabona ibintu bitumvikana neza ugasanga ikintu twitaga opozisiyo mu by'ukuri kirimo kirasenya opozisiyo tureba tukamenya ibyo turimo tukamenya turi kujya ndetse n'impamvu turi muri dukurikiye cyangwa turi muri organization runaka ngize ngo mbivugeho wenda ubutaha niba ngomba ko mbivuga niba byamaze gusobanuka nzabivugaho ariko bisaba ko abanyarwanda bitonda kandi bakamenya abo bakorana nabo murakoze cyane Edward
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre nawe afata ijambo gasezera turangije ijambo ni Jean Pierre
ya urakoze Edward nshimire abo twafatanyije bose muri iki kiganiro y'abarukundo yaba na Mbaduko na Rora na Modeste nawe Edward muri rusange n'abari ku buhanga bw'ibyuma icyo narangirizaho gusa no kugira ngo nubwo yenda Rukundo yaravuze ati dufite ibibazo muri opozisiyo yenda ashobora kuzatubwira ariko rero ngiye nagira ngo ngire inama n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko mu by'ukuri tumaze umwanya duhari tuvuga ukuntu hari politiki itari nziza mu Rwanda kandi yazanywe na kariya gatsiko kandi tukavuga yuko kagiye gusezera ku buyobozi byanze bikunze kari muri krize kadashobora kuzivanamo biragoye bo nkagira inama rero abantu bari ku buyobozi mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu inzego zose zikora zihohotera abantu hariya ni ikibazo gikomeye kubera ko buri wese azabazwa ibyo yakoze kandi mu kubibazwa nta uzavuga ngo ni Kagame wari wamukoresheje cyangwa hari uwamubwira ngo ajye kubikora umuntu mu by'ukuri ahanwa icyaha akurikije ahanirwa icyo yakoze ntabwo avuga ngo hari uwamutumye ibi ni ibintu abantu bagomba gusobanura Kagame yigeze kuvuga yigeze kujya abwira abantu ati nakwitaza uramutse umbwiye ngo ntiyaba gutumye ati nakwitaza yigeze kubisobanura kera kugeza ubu rero abantu bari mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zose baba abacamanza baba abapolisi baba bariya bari bu za local defense uwo ari we wese abayobozi abameya abo bose mu by'ukuri ibibazo mu minsi iri imbere baraza kuba bafite ingorane niyo mpamvu bagomba kwitonda kandi ibintu bigiye kuba dukurikiza ingorane zose twavuze bigiye kurushaho gukomera ku buryo buri wese azaba nk'aho ari muri risk icyakoze cyose cyamushyira muri risk hari abamaze kuzijyamo already ariko twabagira inama yuko bagombye kwitonda bakamenya ko iyi leta ya FPR ntabwo yigeze yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ari nabyo bapfa n'abo ba Rusesa bagina bagiye bafata imidari na Mukwege iyi government ya FPR ntigeze yubahiriza donc free of speech donc kuri kitangazamakuru rikavuga rikisanzura iby'amashyaka ya politike byo ni ikibazo ibyo byose abantu bagiye babigiramo uruhare bamenye ko bari kuri liste hari abo twagiye dushyira kuri record kandi bizakomeza kandi tukomeze tubongere mu by'ukuri here kuzagira uzavuga ngo ntiyaburiwe ngira ngo niyo mpamvu tuba turara tubabwira dusobanura rero duari nicyo kintu nagira ngo mbabwire wari wese afite ingorane mu minsi iri imbere ko nta uzavuga ngo hari uwamwoheje ubwo nkaba narangiza mbashimira mwese ko twakoranye kandi niza rero ko tuzakomeza kujya dusobanura ni igihe kiza cyo kugira ngo abanyarwanda twere gukomeza kuba nk'abantu baho gusa b'abanyeshyamba mu by'ukuri foka abantu bakora ibintu bazi cyangwa basobanutse cyangwa basobanuriwe nkaba narangiza mbashimira rero murakoze cyane
urakoze rekanje kwa Modeste uratumva
urakoze cyane kuba je nta ngirango nshimire icyaje mbahaye nimire kandi ibitekerezo byiza byatangiye aha ngaha kuko ni umusanzu mwiza wo kubaka igihugu nshimire n'abatumvaga bose bari bakurikira byitahuka ndetse kandi nshimire n'abari guhanda ku byuma murakoze cyane
urakoze cyane reka na Laura nawe yafata ijambo agasezera kuba twumva
murakoze bwana Kabagema narangiza njye ndimo kuvuga ko icyo navuga uko aba twakoresha ubwenge Imana yaduhaye tukareba ko nta mibereho yindi ishobora kubaho atari iyo kuba ufite igihugu cyakubyaye uri ku butaka bw'iwanyu usangira n'abavandimwe rero bwo bwenge dufite dukoresha mu bindi tushake ubukeya tusigire kugira ngo icyo kibazo kirangire tubashe kubona uburenganzira bwacu bwatswe bw'agahere ndabashimiye murakoze kandi mubane n'Imana turi kumwe n'ubutaha murakoze
urakoze mwese abo twafatanye ikiganiro ndabashimiye cyane ku musanzu wanyu mwatanze ngashimira Serge na Chantal ku banze rw'ibyuma twagize akantu ka technique akabazo ka technique ariko kashyize karakemuka ibyo nabyo twabishimira Imana tugashimira nyine n'abadukurikiye bose mwese Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri Radio Itahuka nikaje Medwaro bategurira iki kiganiro kimibereho mu baturage kanakibagezaho mwese Imana ibahire murakoze
Nyamamare hose iraganje